Thank you. se na vista de mana.
Jean Baptiste n'umugore muri indirimbo nziza cyane nyamara ndi wowe Rwanda kandi ishakwe kujya Rwanda Freedom Movement kugira Washington DC saa cyenda z'amanywa n'iminota umunani isaha ya Washington DC saa tatu z'ijoro n'iminota umunani isaha y'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati saa yine z'ijoro n'iminota umunani isaha ya Kigali no mu baturanyi bamwe na bamwe mu Burundi kuri uno wa kane tariki ya 21 Ukuboza mwaka w'ibihumbi 2017 tujye gukomeza gusesengura impamvu ubutegetsi bw'abahutu butarengeje imyaka 32. Muri iki kiganiro mukaba muri kumwe nanjye Ntibefungurambe ndabashuhuje kandi mbifuriza Noheli nziza, dore ko hasigaye iminsi ine gusa kugira ngo umunsi w'ibuka rya Yezu ugere. Muri kino kiganiro muri kumwe kandi na Bwana Eugene Ntahayo, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba na visi perezida waryo. Eugene Ntahayo, niba uriho nyumva, nagira ngo ufate mikoro usuhuze abariho batwumva inshuti za radiyo Itakwe.
Halo Joseph, uranyumva?
Ndakumva neza.
Komera cyane, ndagushuhuje.
Uraho
Joseph.
Amakuru
ni meza, usibye akabeho nyine kameze nabi, ariko
ni igihe cyako.
Naho ku bindi biragenda ku buryo busanzwe.
Yego. Turegera Noheli rero, hasigaje iminsi itabarirwa no ku kiganza kimwe no ku ntoki z'ikiganza kimwe.
Iminsi mikuru irangiza umwaka iregereje, ejo bundi ni Noheli, ejo bundi hakaba habaye ubunani.
Yego.
Nkatwe turi hanze nyine tugenda tumara imyaka tuhamaze, ugasanga itangiye kuba myinshi cyane.
Ntibiba byoroshye nyine, ntabwo umuntu aba biteganyije, ariko byose umuntu abishimira Imana no kuba umuntu akiriho.
Ibyo byo da nuzu ya ndirimbo buretse ejo bundi mu gihe cy'ubunani uzayumva nyine ya ndirimbo y'impara.
Yego.
Ntacyo twatanze. Umwaka urashize ntacyo twatanze.
Nibyo. Uno munsi nagira ngo usuhuze abariho batwumva, unabifuriza umunsi mukuru wa Noheli, birumvikana, kugira ngo tubone gutangira ikiganiro.
Urakoze. Nagira ngo nyine nsuhuze abakunze gukurikirana ikiganiro, suhuze baba abanyarwanda muri rusange, baba n'abarwanashyaka ba Rwanda Freedom Movement aho bari hose. Kandi nk'uko twari tumaze kubiganira nyine ko iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani yegereje, mbifurize kuzagira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, bazawurye uwo mwaka ntuzabarye nk'uko bakunze kubivuga. Kandi bazagire amahirwe menshi aruta ayo babonye muri uyu mwaka turimo kugenda turangiza.
Ndagushimiye cyane, ngushimiye kandi mu mwanya w'abakunzi, mu ijwi ry'abakunzi ba radio Ishakwe, uko wemeye kugaruka ku kiganiro tumaze iminsi dukora. Ukaba wemeye rwose kongera kutuganira, impamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu buhirima hashize imyaka 32 gusa twakomeje kugira ibibazo byinshi abantu batugejejeho nawe hari ibyo bakugejejeho hari ibyo wangejejeho nawe bikugezaho twakomeje kugira kandi n'ibitekerezo ari abo babajije turabashimiye ari babohereje ibitekerezo nabo turabashimiye cyane ubundi ikiganiro kiba kigamije kugira ngo habeho n'impaka ibitabashe kumvikana neza tubitsindagire dukore ku buryo byumvikana neza uri bugaruke rero nk'uko twabisezeranye ku ngingo zitaganiriyeho bihagije mu biganiro bya mbere unanzure ku mpamvu zikunze gushyirwa imbere ku birebana na Repubulika ya mbere ijambo rero ryawe muvandimwe Eugene ndahaye rwose muri iyi saha iri imbere usobanuye abo bose bifuza kumenya byinshi abandi bifuza kugira ibisobanuro ndetse tujye no ku mwanzuro kuko ibyo bibazo ni ibibazo bizadusaba ibiganiro birebire kandi tugomba birumvikana gutera indi ntambwe ijambo ryawe
urakoze Joseph nanjye nagira ngo nshimire abantu bose bagiye bakurikirana ibiganiro tumaze iminsi tugirana bakagira ni haba ibibazo batubaza haba n'inama batugira cyangwa se ibisobanuro by'ibindi bongeraho ku byo tuba twatanze nagira ngo rero abo bose mbashimire ariko iyo urebye izo ibyo abantu bagenda batubwira baba ari ibyo n'abatubwira baba ari ibisobanuro babaza usanga abenshi bakunze kwibanda cyane kuri za detayi aho kwibanda ku cyo nakwita essence du probleme ni ukuvuga ku cyateye ibyo bibazo ugasanga nyine baragenda bahunga le probleme de fond bakazanamo ibintu by'inzangano hagati y'abanyarwanda cyane cyane nka biriya bya regionalisme urazi ko twagiye tuvuga nko ku kibazo cy'ubukonde abantu bakabifata nabi ndetse bakavuga ko ngo tushaka kuzana ibibazo hagati y'abakiga n'abanyenduga ariko njye nagira ngo mabwire ko ikibazo cy'ubukonde atari ikibazo cy'abakiga n'abanyenduga ahubwo ni ikibazo cya incompatibilité kutajyana hagati ya za institution républicaine n'imyitwarire nyine y'abakonde n'abo bari kumwe bari mu myanya ikomeye kubera ko bari ku isonga rya revolisiyo yo muri 59 ntabwo ari ikibazo rero cy'abakiga n'abanyenduga nk'uko abantu bakunze kubivuga ni ikibazo cy'iyo myumvire n'imyitwarire y'abantu cyane cyane abantu bari bavuye nyine mu buhake noneho bakabona hari ibintu bisa n'ubuhake birimo kugenda bikomeza kandi twaravuye nyine muri cyami twaragiye muri Repubulika n'izindi rero derive zabaye cyane cyane mu barwa hagati mu barwana cyakaba MDR parmutu inyinshi iyo uzeseguye usanga zigiye ku kintu kimeze nk'irari byo gushaka za privilege nk'uko byahoze ku gihe cya cyami ugasanga hari abantu nyine bafite izo privilege kandi bitari ngombwa bitajyanye n'amatwara ya revolisiyo ugasanga rero ibyo bintu biragenda bikurura amakimbirane hagati y'abarwanashyaka bamwe bavuga bati nibyo murebe aho tuvuye tugomba kwizirika umukanda tukareba uko twazamura igihugu ahubwo ugasanga abandi bo bafite irari ryo gushaka nko gukira iyo ubirebye neza rero usanga iyo divergence de fond icishije ukubiri na za ideo za revolisiyo yo muri 59 uko bivuze zari zishingiye ku kubohoza no kurengera inyungu za rubanda rugufi noneho ugasanga ubucuti hagati y'abantu n'inyungu za bamwe zikirwa imbere y'izo za ideo za revolution rero mpamya ko iyo ariyo yabaye intandaro intege nke za première république abenshi rero nyine nkuko nabivuze nuko natangiye mbivuga mu bagiye babaza ibibazo usanga basa n'abadashishikajwe no gushaka igisubizo ku cyatumye bigeraho mu gihe gito ugasanga ahubwo bashishikajwe nuko za kirishe na propagande babyirukiyemo zikomeza kubagira ba ntamakemo usanga nyine mu by'ukuri kubera ko mu gihe nyuma ya coup d'etat kuri kabiri hayo za propagande nyine zajustifiyaga coup d'etat ugasanga nyine abantu izo propagande bazifashe mu mutwe ugasanga nizo zabagumyemo cyane cyane nyine ko wenda nabyo tuzabiganiraho mu biganiro bizaza igihe tuzaba dutangiye gusesengura ibyo kuri deuxième république ubwo tuzabigarukaho nyine nka bya bindi uko yatangiye mu mvururu zatejwe mu by'ukuri ibyo ngibyo nta ntekereza ko wenda nta bantu bakibijyaho impaka zatejwe n'abashatsakaga nyine n'abaje gukora coup d'etat ikindi nagira ngo wenda mvugeho nuko nukwibutsa ko ibi biganiro twatangiye atari ibiganiro byo kubara amateka ntabwo twebwe tuvuga amateka uko yagenze ngo nk'uko abahistoriye bagenda babivuga ahubwo ikiganiro cyacu nicyo gusesengura isano riri hagati y'ibibazo byatumye nyine ubutegetsi bw'abahutu butaramba nk'uko cyane yarambye ikamara iriya myaka yose akaba ari nayo titre nyine twahaye ikiganiro cyacu nk'uko kandi nabisobanuye mu kiganiro cya mbere cyabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 impamvu nyamukuru zatumye nyine ubutegetsi bw'abahutu butaramba navuze ko zishingiye kuri ideoloji kandi n'ubu ngubu ndacyabihamye abahutu nk'ubwoko nta ideoloji bahuza hari ibintu byadutse nyine iyo habaye ibibazo bavuga ko ari inyamishi cyangwa mu Rwanda mbere y'abatutsi ibyo ngibyo rwose nta ideoloji irimo icyo gusa nemera kandi n'abanyarwanda benshi bemera ni uko revendication zo mu gihe cya za 59 zari zifite ishingiro koko kuko cyami yari yarakandamije rubanda rugufi igizwe kenshi ahanini n'abahutu ariko n'abatutsi bo mu cyaro nabo nyine bari bameze nk'abo bahutu niyo mpamvu nabo bari muri iyo rubanda rugufi amahame ya revolution yo kubohora no kurengera inyungu za rubanda rugufi abanyarwanda bose bakagira uburenganzira bureshya kandi busesuye ku gihugu cyabo muri demokarasi na repubulika ni intambwe ikomeye n'ubu ngubu muracyabibona FPR yakoze ibintu byinshi cyane ariko ntago yari yageraho kuvuga ko repubulika ibikorwa bisa n'ibyo ku gihe cya cyami ariko ntago bari bagira gutya ngo Kagame yerure avuga ati repubulika yazanywe n'abo bahutu nk'uko babivuga ntayo tugishaka tugaruye cyane ibyo ngibyo ntago arageze aho ngaho ariko nabyo nyine muzi kumenya mu kiganiro cya mbere twarabikomojeho impamvu nabyo atabikora nuko azi ko hagiyeho umwami atari we waba umwami kubera ko abami nabyo uko bajyagaho bifite uko bikorwa donc navugaga kuri ayo mahame nyine icyaje kugaragara nyine nuko abantu uko iminsi yagendaga uko imyaka yashiraga bamwe mubigishije bagaharanira nayo mahame ya revolution babaye aba mbere mu kuyatatira icyo ngicyo rero niho ibintu byaturutse byo kugira ngo abantu basubiranemo nyine n'impamvu n'uburyo bwo guhirika Repubulika ya mbere nabwo bushoboke kuri Repubulika ya mbere twabivuzeho koko tuhamaze iminsi twagarutse cyane cyane ku kibazo cy'ubukonde nk'uko nari maze kubivuga hari n'ibindi bibazo abantu bagiye bavuga nyine ku makimbirane agatanya politike aho ni naho abantu benshi bitsitsa nyine bavuga bati ntabwo uvuga amatiku yari ari hagati y'abarwanashyaka ba MDR Parmehutu bakomoka igitarama cyangwa se ngo uvuge ngo ukuntu igitarama yari yarishyize hejuru ugereranyije n'andi maprotegitura nyine ibi ngibyo uko ugasanga ari byo abantu bakunze kwibandaho nk'uko wavuze rero ko muri iki kiganiro tugiye kure kugera ku kwanzura nagira ngo turebe nyine ibintu bimwe na bimwe abantu bashobora kuba hari ibimenyetso natanze bamwe ntabwo
hari ikibazo biranyaruka bigacikagurika ijwi ryawe wareba ku byuma byawe ikintu kibitera biranyaruka bigacikagurika nubwo bidakabije ariko biranyaruka bigacikagurika
ok ubwo ndareba nditonda kurushaho wenda navuge bukeya kugira ngo ntirukanka cyane kugira ngo ibintu birusheho kumvikana
yego
hari ibimenyetso nyine nagiye ntanga reka mvuge nko ku kibazo cy'ubukonde ntabwo nitindaho icyo kibazo naba no mu kiganiro gishize Six Berry yabigarutseho kandi nawe abivuga nk'uko nanjye mbivuga ni ikibazo cyabayeho ntabwo ari ikibazo abantu bahimba ikimenyetso cya nyuma nagira ngo ntange kuri icyo kibazo ni nanone kiri muri ya raporo ya komisiyo y'abadepite urayibavugaho cyane mu kiganiro gishize iyo muri iyo raporo rero nko kuri perefegitura ya Ruhengeri baravuga ngo ni ibyanditse nsoma ngo ikibazo cy'ubukonde nacyo benshi barinubira ko kidakemurwa kandi gikurura ubuhake mu gihe cya demokarasi muri rekomandasiyo rero iyo komisiyo itanga ikavuga ko bagomba kwihutira gukemura ikibazo cy'ubukonde urumva rero n'iyo komisiyo twavuze n'uburyo yagiyeho urumva ko nayo icyo kibazo yakibonye ikaba yaranakigarutseho ikanavuga na bya bindi abantu bamwe bari bavuze ngo turimo kugira kurengera nayo iravuga neza ko ubwo bukonde ari ubuhake mu gihe cya demokarasi icyo nicyo rero ni ikintu gikomeye cyane akaba ari ikimenyetso cy'uko ubukonde nyine abantu bashatse kubufata kutabuha ireme bwari bufite kubera ko ari abahutu bahakagaga abandi bahutu aho ngaho rero nicyo abantu benshi batakunze kugira kwemera nk'uko icyo kibazo cyari giteye ikindi kibazo nacyo ngira ngo tugarukeho ni icy'ayo makimbirane hagati y'abanyapolitiki nk'uko nabivuze baravuga ko hari amakimbirane akunze kugarukwaho ni ayari ari hagati y'abanyapolitike b'abanyagitarama muri ayo makimbirane avugwa abantu bamwe bavuga ko nko kwivanwa rya Mbonyi Umutwa ku mwanya wa perezida ikindi kibazo cyaje nyine kiracyo kuta umurongo kwa Rwasibo nyuma y'amakimbirane ye hagati ye na Murindahabi Kariyote. No ku kibazo cya mbonye umutwa ndagira ngo mvuge neruye ko mbonye umutwa ubwe yemeye ko Perezida Kayibanda yari afite plus de legitimité kuri uwo mwanya nk'umukuru w'ishyaka rya MDR Parmehutu bitewe kandi n'uruhare yagize mu nkundura ya demokarasi. Ibi ntabwo ari ibyo ndahayuje niyihimbira, ibi ni ibyo mbonye umutwa ubwe yatangarije umuhungu we Shingiro mu kiganiro bagiranye kikaza gushyirwa mu nyandiko mu gitabo nyine cya Shingiro Mbonye Umutwa. Ndumva rero ibyo bintu ntarenza ibyo mbonye umutwa ubwe yivugiye ndetse n'umuhungu we akabyandika akabishyira mu nyandiko akabitangaza. Ni ibintu rero numva nabyo abantu batabigura kereka nyine abashaka gukuririza wenda amatiku nk'aya kera, ariko numva nta mwanya ubundi umuntu yagombye kubiha kubera ko ibyo bintu bizwi biri no mu na ba nyirabyo babyivugira nk'uko maze kubivuga hano. Nagira ngo nanone kandi mvuge ko kuva muri 61 kugeza muri 65 mbonye umutwa yabaye vice perezida wa kuru daperi akaba na perezida wa chambre civile yabaga i Nyanza kuva muri 65 kugeza muri 69 aho nyine yaje guha umurongo icyo gihe yari depite. Ikindi nanone umuntu yavugaho ni uko mbonye umutwa atari mu bafondateri ba Parmehutu. Ibyo ngibyo nabyo biri mu kiganiro yagiranye n'umuhungu we Shingiro Mbonye Umutwa, nabyo mushobora kubisanga muri icyo gitabo abafite amatsiko bakabona ibisobanuro birambuye. Naho ku makimbirane ya Murindahabi na Rwasibo, nabyo abantu bakunze kubivugaho byinshi kubera ko byaranditswe byaba mu binyamakuru by'icyo gihe nka kinyamateka, barabyanditseho cyane ndetse birasakuza. Ariko kubirebana rero n'amakimbirane hagati y'abo bagabo babiri Kayibanda mukemerezo bombi akurabuka, ariko bagumya kuba abadepite kuko kugira ngo ube ku budepite bifite uko bigenda. Nino murabibona iyo ufite dosiye muri justice niho ibyo ngibyo biba, bakakwambura iminite n'ibiki byose. Ntabwo rero byigeze biba bigera aho ngaho, bombi bagumye kuba abadepite kuko icyo gihe inzego mwarabibonye mu gihe cya komisiyo yo muri 68 inzego za leta zari zifite zose ubwisanzure busesuye inzego nta rwego rukorera mu Burundi. Icyo gihe rero kugeza Murindahabi yitabye Imana nyine yari akiri depite Rwasibo, nawe yabaye depite kugeza muri 69. Abo bagabo kandi nk'uko bizwi bari inshuti za Kayibanda, ariko we yarebye inyungu z'igihugu n'iz'ishyaka. Ahangaha ndagira ngo ibyo bintu nabyo abantu bakunze kubigarukaho, mvuge ko rwose hari abantu babikuririza cyane bigasa nk'aho ngo byashegeshe ngo Gitarama cyangwa se byashegeshe leta, byashegeshe Premier République. Ibyo bibazo bifite uko byarangijwe, ndetse hari n'abashaka ku ibisobanuro birutaho. Hari n'amanama yabaye yo kubunga, ayo manama yari arimo Perezida Kayibanda, yari arimo Rwasibo nyine na Murindahabi, harimo Ayo Karaveri, harimo burugumesitiri wa Nyamabuye witwaga Joseph Sibomana, harimo murumuna wa Rwasibo witwaga Rwagahirima, ndetse akaba yaranayoboraga yari burugumesitiri wa komine Mushubati Kariopi na Rwasibo bavukamo. Bakaba bari bahuriye ahantu ku muntu wo mu Rwandashaka, bose bari bafitiye icyizere w'umuturanyi wabo. Noneho ibyo bibazo barabicoca, ndetse baza gusanga nta n'ikibazo nk'iki ngiki gifatika bapfa, usibye nyine bya bindi nahereho mvuga ibintu bimeze nk'amashyari, kubera ko no mw'iyo nama yo kubunga Rwasibo ubwe yivugiye ko nta kintu apfa na Kariopi, ko wenda icyo amuziza nuko akoresha umwanya wa sekereteri w'ishyaka, noneho akaba amurusha imbaraga mu barwanashyaka. Ibyo ngibyo biri muri raporo yakozwe icyo gihe, abashaka nabo bayibona nyine nta kibazo kirimo. Hari ikindi cyo ntabwo twigeze tunakivugaho mu biganiro bishize, ni ikibazo cyavugwaga hagati ngo y'Abanyabutare n'Abanyagitarama, bihereye kuri feri bise Nzeru, ni ukuvuga Nzeyimana Rugira, nyuma bakaza kongeraho kase ikanoza iyo bose ikasezeraga aferi Nzeru kase. Ariko nabyo ni ibintu, kubera ko abantu baba batazi uko icyo amateka avuga, ugasanga nabyo barabikuririje bakabigira aferi hagati y'Abanyagitarama n'Abanyabutare. Nyamara iyo ubirebye ibyo bintu, iyo episode nta nubwo yamaze igihe cy'ukwezi, kubera ko byabaye hagati y'itariki ya 18 z'ukwa 8 muri 1963, noneho bikarangira ku itariki ya 12 z'ukwa 9 muri 1963. Ni igihe cy'ukwezi nyine, icyo gihe bikaba byaratangiriye iyo icyo gihe mu kwa 8 muri 1963 hari amatora yo mu makomini. Icyo gihe rero Rugira yari perezida w'inteko inteko y'abadepite, ariko aba perezida MDR muri Rwanda. Icyo gihe rero MDR Parmehutu yatsinzwe amatora y'i Nyanza. Noneho icyo gihe imaze gutsindwa ayo matora, abarwanashyaka b'Ibutare bijundika Rugira, bakeka ko bavuga ko ngo yagize ngo ayo matora y'i Nyanza yatsinzwe nkana, kubera ko hari icyo yashakaga guha Runari, kuko iki gihe Runari niyo yatsinze ayo matora y'i Nyanza. Noneho rero abo badepite nako abo barwanashyaka b'Ibutare bavuga ko Rugira batakimushaka nk'umuyobozi wabo. Noneho Rugira nyine ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 muri 1963 aradesiyona, aba nyine kumuha ku perezida bwa Sambure, ava nyine no ku perezida bwa Parmehutu muri Butare. Noneho ku gihe ku mwanya wa perezida wa Sambure yahise asimburwa na Makuza. Mutisenze Imana we muri ibyo ngibyo ibye ni ibiki we, nawe ikibazo cyaturutse ku kuri ayo matora, kubera ko hari amatora yo muri komini imwe y'Ibutare menya ari Ndora, umuntu waho yarajuriye. Noneho iyo wajuriraga rero icyo gihe niko amategeko yari ameze, byajyaga muri Cour Supreme. Icyo gihe rero amategeko yavugaga ko perezida n'aba vice perezida bagomba kugira konsensus ingingo iba bagenzi. noneho uwo muntu rero w'umuburgumestri wo muri Butare ajuriye noneho Nzeyimana we asubiza afata position nyine atanyuze ku ba vice president noneho rero icyo gihe rero bibaye icyemezo nticyahita noneho biba ngombwa nyine ko ko Nzeyimana Isidori ademisiona noneho icyo gihe ni nabwo yasimbuwe na Seminega wari ukirangiza amashuri ari nawe mu dogiteri wa mbere muri Duruwa wari urangije nyine aba ahita aba perezida wa Cour Supreme noneho perezida bwa Abutu yibutse bwo kuri Rugira we yasimbuwe na n'uwitwa Andrea Rwamakuru. Iyi aferi rero ni uko nguko iteye usibye ko nyuma nyine bongeyeho Karine Jabo wari prefe wa Kigali na Sezera Hega wari prefe wa Butare ariko nabyo ni ibintu usanga nabyo ari ibintu nabyo bidafite ireme kubera ko icyo gihe nabwo muri icyo gihe harimo bigaga ukuntu niba ari ngombwa ko umuperefe ategeka muri perefegitura avukamo cyangwa se niba umuperefe ashobora kujya gutegeka ahandi muri iyo minsi rero Karine Jabo yimiriwe i Butare Sezera Hega nawe yimurirwa ahandi noneho kubera ko Nzeyimana na Rugira byose barabivangavanga babigira aferi nyamara itari aferi nyine nk'uko mumaze kubyumva wenda icyagize n'icya bivuga nuko nyine yaba Nzeyimana yaba na Rugira bose bakomokaga muri Butare ndetse bose bakaba ari abantu bahoze muri Aprosoma ya Gitera ariko nabo bakaza kumvika ntibumvikane na Gitera noneho Parmehutu irabakira ikaba yarabahaye n'iriya myanya ubwo rero murumva ko ibyo ngibyo abantu bagenda nyine bagashakisha ihuriro riri hagati y'ibyo byose bakabipanga noneho bakabigira aferi ikomeye nk'iyo ngiyo sinzi niba ngarambe kuri ibyo bibiri twari tumaze kuvuga ari iby'ubukonde n'izo za kirane hagati y'abapolitike baba b'igitarama cyangwa se n'ibyo bya gitarama na Butare hari komantari washaka kongeraho mbere y'uko nyine
dukomeza kujya ni ukwibutsa ibyo wavuze wanavuze yuko sinibuka niba warabivuze kuri radio cyangwa warabivuze radio tutari kuri radio turi off hari abagize uti nabo bateshejwe umurongo bose ntabwo manda yabo yahagaze kuko bakomeje kuba badepite kugeza igihe manda yabo irangiriye nagira ngo kuko wenda wakongera ukagasubiramo niba wenda utarakavuze bihagije
ibyo ngibyo ni ibintu nibyo abantu muri 68 bata umurongo ntabwo manda zabo z'ubudepite zari zaragize zari zakarangiye ahubwo hari hasigaye nk'umwaka niho nubwo bagize bavuga ko bataye umurongo bigomba kumvikana ko abo bantu batirukanywe muri Parmehutu ahubwo ishyaka ryabavanye ku myanya abatari abadepite babavanye ku myanya bajyagaho baba komandiri aha ngaha ndagira ngo mbasobanure neza kubera ko abantu bataye umurongo ni abantu 14 bose bakaba bari abadepite ndagira ngo mbahe n'intuza mbega nabonye hari n'abantu batazi neza abari bagize komisiyo yo muri 68 abantu bari bayigize rero abo perezida wa Sambure w'icyo gihe bica mu mpaka yari yahaye kuyobora iyo komisiyo ni yari muri komisiyo na batandatu komisiyo yari yobowe na Nzeyimana Isidore raporteri wayo ari Byungura Charles abamambure bayo ari Kanyandekwe Joeli Rwasibo Jean Baptiste Sebazungu Isidori na Ubari Joro Anakereti abo batandatu nibo bari bagize komisiyo noneho rero komisiyo imaze kugera ku kudahita muri asambure noneho ishyaka rikemeza ko abantu bose bashyigikiye iyo komisiyo bataye umurongo hari nyine abandi umunani bataye umurongo bari kumwe n'abo batandatu bose hamwe bakaba 14 muri abo ngabo umunani hari Bicamumpaka wari perezida wa Sambure hari Mbonyumutwa hari Rugira Amande wari sekretari depite icyo gihe hari Mbonyumutwa hari Kakaba Joseph hari Kimana Gaspari hakaba haba menshi Calixte na Sezirahiga Laura abo nibo bantu 14 bataye umurongo kandi abo bose
Sezirahiga Laura cyangwa Sezirahiga François ndumva aritwaga François Sezirahiga
oya ntabwo ari umwe ampeti abantu barabitiranya ntabwo ari
barabitiranya
yee barabitiranye ni Sezirahiga Laura no ku Gikongoro
okay
no ku Gikongoro
hari byacikaguritse kuko ugeze ku ngingo ikomeye nagira ngo rwose tuyi hari aho byacikaguritse nanjye hari aho ntumvise izina neza ubuze yuko kuri abo batandatu bari bagize komisiyo hiyongereho umunani bashyigikiye ibivuye muri iyo komisiyo kandi harimo amakosa menshi nk'ayo twavuze mu kiganiro gishize
reka mbasubiremo
yego
donc ni Nzeyimana Isidori wari perezida w'iyo komisiyo Byungura Charles wari raporteri Kanyandekwe Joeli yari umumambure yari umudepite wo ku Kibuye Rwasibo Jean Baptiste nawe yari mambure yari umudepite w'Igitarama Sebazungu Isidori nawe yari mambure w'iyo komisiyo yari depite w'Ikibungo na Ubari Joro Anakereti wari depite w'Ubyumba noneho hakiyongeraho Bicamumpaka wari perezida wa Sambure uwo mu Ruhengeri hakabaho Mbonyumutwa wari depite w'Igitarama hakabaho Rugira Amande wari sekretari depite ni Umunyabutare Sentama Godifridi ni depite w'Igitarama Kagabuze ni depite
ubungubu ntibivuze neza ubungubu nyuma ya Sentama ninde
Iyakagaba Joseph ni Umunyacyangugu
yego
Kimana Gaspari ni Umunyabyumba haba menshi Calixte ni Umunyagisenyi Sezirahiga Laura ni Umunyagipongo
yego
urumva rero ko n'ahandi abantu benshi bakunze kuvuga ko ngo intandaro y'ikibazo cy'abakigana n'abanyenduga ngo ni iryo ta ry'umurongo urumva ko kandi no mu kiganiro cy'ubushize narabivuze abadepite bataye umurongo mu kurusha abandi ni abadepite b'Igitarama kubera ko bari bafite batatu mu Ruhengeri hari umwe Bicamumpaka n'Igisenyi hari haba menshi urumva rero ko Gitarama rero yagize abantu bataye umurongo kandi abantu bataye umurongo nk'uko ubibona naho harimo abantu ba Rwasibo ari abantu bakomeye uribuka Rwasibo uruhare yagize rukomeye uribuka Sentama kubera ko nari ari mu bantu bikubitiro na Mbonyumutwa urumva ko ari abantu nabo bakomeye
mu yandi magambo kuvuga yuko icyo kintu cyo gutuma urongo cyari ikibazo hagati y'urukiga n'ahitwe Nduga ngari ko nta shingiro bifite
nta shingiro rwose bifite ibyo ngibyo ni ukugira
ni
propaganda kandi nk'uko nabivuze bamaze guta umurongo muri 68 abo bose bagumye mu myanya yabo kugeza manda yabo irangiye nta n'umwe wafunzwe nta n'uwirukanwe mu ishyaka icyakozwe nyine ni ukubavana mu myanya bari bayashyizwemo n'ishyaka urabibona nino warabibonye ko usibye abantu abadepite baba independa ariko ino ba ama yige kuba depite watanzwe nisha
niko bimeze gihe
rero icyo gihe rero nabo parmehutu ntago yongeye kuba kubaha kubashira mu myanya iba igenwe ari umuntu wa parmehutu ugomba kujyamo
kandi rero ugize neza gutanga n'urwo rugero tuvuge hano hano mu France urabona harimo abantu bemeye kujya muri ya guverinoma ya Macron eh republique barabirukanye barimo nkuri ya ministre w'intebe nabandi bati ni mukira bacu
ibyo ni ibintu rwose bisanzwe ntago ari ibintu bigize bifite abantu bagombye kugira kuvugaho cyane kubera ko mwishaka elegane nacyo uzanabirebe no muri ibingibi tubamo byo muri opposition ugasanga amashaka yacitsemo ibice ahanini nuko abantu batakigira batagikurikiza discipline y'ishaka cyangwa se ugasanga abantu ibyo bameranyijweho icyerekezo bafashe ideoloji bagenderaho hari abagenda bagira bakwepa nyine ugasanga badakurikiza igishyaka riba ryaremeje ugasanga bo bikurikiriza ibintu bibafitiye bo inyungu ariko bidafite neseseroma inyungu ishyaka ryabo ni nabyo nyine urabizi nabyo twigize tubigarukaho inshuro nyinshi muri ibi biganiro impamvu nka za opposition hano hanze zidatera intambwe ni ibyo ngibyo nyine byo kutagira discipline byo kutagira ideoloji ihamye abantu ugasanga nyine baragenda bacagagurana kubera mwene ibyo bintu n'icyo gihe rero muri parmehutu naho byari bimeze gutyo abantu nyine batacyumvikana kuri ideoloji no ku buryo ibintu igihugu kigomba kuyobora
ikibazo cy'amatsiko ndumva banavuye ku budepite abenshi muri bo bakomeje imirimo ya leta muri abakozi ba leta bakuru
abenshi ntago bagize kubera ko nyine batari bagishoboye kujya mu myanya nk'iyo ngiyo bahawe na parmehutu nubwo bari bakiri abarwanashyaka ntago barirukanye bavuga ngo nibave muri parmehutu ariko bashobora kuba hari abagiye kuri iki cyabo ariko ntabwo ishyaka ryabandikiye foromeroma bavuga ngo barabyirukanye ngo ntibazongere kuba abarwanashyaka ba parmehutu ubwo ngubwo rero nyuma yaho bariya abenshi bikoreye imirimo y'ubucuruzi abenshi bikorera n'indi mirimo ibatunga ntabwo bongeye kujya mu myanya ya leta nyuma ya 69
yego
hari erega kunura kuri biriya bintu byo guta umurongo hari inyandiko nziza cyane umuntu wabibayemo wari ukomeye nawe icyo gihe witwa Bagaragaza Tadeyo yanditse rwose asobanura ibyo ngibyo byo guta umurongo ku buryo nyine abantu bayishatse bakayisoma nabo yabafasha mu kumva ikibazo iyo nyandiko niba wenda bashobora yitwa le phénomène politique guta umurongo ni inyandiko yo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 mu 2010
ni igitabo cyangwa ni inyandiko umuntu ashobora kubona
mu kwezi oya ni inyandiko abashaka rwose nawe nushaka nzayikohereza niturangiza iki kiganiro nzayikohereza nayo nawe wisomere urebe
murakoze cyane
kuri bya bibazo rero nyine bikunze kugaruka bitera deba mu bantu harimo ikibazo cy'ingabo cyo nta nubwo twigeze twagikomojeho gatoya ariko rero ntabwo twigeze tukiganiraho ngo abantu bumve uko biteye kubera ko nacyo kivugwaho byinshi ikibazo cyawe rero en fait mu bihe bya 60 Rwanda rwari rutari rwigenga noneho hariho icyo bitaga la force publique iyo force publique rero yari yababiri nyine ariko harimo n'abanyarwanda nko muri mu kwezi kwa 9 muri 60 iyo force publique yari igizwe n'aba ofisiye n'aba sous-officiers b'ababiri 21 noneho harimo n'abarikiri b'abanyarwanda 250 urumva uko bangana noneho rero itegeko ordonnance legislative yashyizeho icyo bise la garde territoriale yaje kuba garde nationale nyuma iyo ordonnance ishyiraho iyo garde nyine yabaye niyo ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 muri 60 noneho EO Ecole d'officier biriya by'i Kigali byabanjirije SM yashinzwe inyandiko irishinga niyo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 na 11 muri 60 ESO yabanjirije EO urumva kubera ko ESO yo yari yashinzwe ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 muri 60
bikorwa n'ababirigi rero kuko nta
bikorwa n'ababirigi hii byakozwe n'ababirigi nkuko nguko nk'ishuri rya EO dokima iyikreya yashyizweho umukono na Haruwa na Kige kubera ko byari muri 60
Haruwa na Kige n'umwami Kigeli yego
noneho rero ubundi urebye ibintu by'ingabo uko byagiye bikirana ushobora kubishyiramo intera eshatu hari periode y'ababirigi ni ukuvuga irya ririya shuri rimara gushingwa ni ukuva muri 60 kugera muri 62 kubera ko ari bwo u Rwanda rwabonye independence noneho ukaba wafata igisirikare kuri Première République ni ukuvuga kuva muri 62 kugera muri 73 donc kuri promotion ya babiri zo ku babirigi umuntu yavuga promotion ya mbere n'iya kabiri ushatse washyiramo n'iya gatatu kubera ko bari bagifite influence ikomeye noneho kuri Première République ukaba wahera ushatse wahera ku ya gatatu cyangwa iya kane kugeza kuri 13e promotion Deuxième République guhera muri 63 kugera muri 94 byaba kuva kuri promotion ya 14 kugeza kuri promotion ya 18 promotion ya mbere rero yarimo yarangije ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 muri 61 niyo promotion ya Bahabyarimana ikaba ya ariyo promotion ya mbere sinzi wenda n'amazina yabo niba umuntu yatanga ikandebera promotion ya mbere yanjye aho biri
nanjye simbifite
promotion ya mbere yaharimo Habyarimana Yuvenali Nyatanyi Pierre Sekarija Loizi Ruhashya Epimaki Benda Sabin na Kanyarengwe Alex sibyo
bari batandatu
promotion ya kabiri
independence
kubera ko nyine bo barangije muri Desembre muri mu mwaka mu kwezi kwa 12 61
tutarabona independence none se nkwibarize
we
ni gute nyine abakomeje propaganda y'abakoze kudeta bavuga ngo igisirikare ngo cyagiyemo gusa ngo n'aba bantu babakiga ngo kuko ngo abanyenduga batashakaga ibintu ngo bivunanye urumva ko abanyenduga aho ngaho ntabwo ari bo babitegekaga mu by'ukuri
ntabwo turaza kubigeraho rekenda tuvuge promotion tujye muri promotion ya 5 yo muri 63 donc promotion ya mbere niyo ngiye promotion ya kabiri harimo munyandekwe serubuga buregeya ngeza yo guhora ntibitura simba na muramutsa promosiyo ya gatatu yari rizinde bagosora mugabo nshizirungu havugwa intore banga mwabo na mbona mpeka promosiyo ya kane mutabazi David mayuya mugirente bizimana andre bisabo na nyamwasagarikani
aho tugeze mu wakanga mu mwaka wa kangahe ya gatatu
muri 1965
yego
noneho ya gatanu ni Rwigamba Maragwa Agatha Sekinihira niyo yita na Seyanga muri icyo gihe rero kugira ngo nanone umuntu abyumve neza urumva ko hari abagiyeho ku gihe cy'ababiri hakabaho abantu bashyizweho ku gihe cya Premier République bagiyeho ku gihe cya Premier République kugeza muri 1973 nubwo tutageze kuri promosiyo ya nyuma y'icyo gihe noneho hakabaho n'abagiyeho ku gihe cya Deuxième République abantu babaye ba ministre de la défense sibyo
yego
uwabaye bwa mbere ni Mbonyumutwa wari secrétaire d'état à la défense muri gouvernement provisoire ya Kayibanda no kuvuga 26/2023
subiramo gatoya byariho bitetera
navugaga ko nari ngiye kubabwira ukuntu abantu nyine babaye ba ministre de la défense kuko nabyo bigira influence nkuko kurokwita abantu donc Mbonyumutwa we yabaye secrétaire d'état à la défense muri gouvernement provisoire gouvernement y'agateganyo ya Kayibanda yagiyeho ku itariki ya 26 z'ukwa 10 muri 1960 ni ukuvuga ko Mbonyumutwa nyine ni cya gihe atari yakabaye perezida yakurikiwe na Sebazungu Isidori wagiyeho muri guverinoma ya yindi yashyizweho igitarama 28 janvier 1961 sibyo
yego
yego nyine yasimburaga Mbonyumutwa wari ubaye perezida urumva Mbonyumutwa wari wagiyeho mu kwezi kwa 10 muri 1963 nyine yavuye ku bwo secrétaire d'état mu kwa mbere muri 1961 donc yamaze no amezi abiri atatu
yego
noneho rero Sebazungu Isidori wamukurikiye yagiyeho muri guverinoma ya mbere nyine ya 28 janvier 1963
yakomokaga he Sebazungu Isidore
ikibungo
yego komeza
icyo mvuga nanone nakongeraho nuko niyo guverinoma yo muri 1961 mu kwezi ya 28 janvier hari igihe bateguraga amatora za marampaka iyo guverinoma yarahaga ababirigi barayihagaritse noneho imirimo ikirwa ijya mu maboko yabo bitaga abakomiseri b'ababirigi ibyo ntabwo tubitindaho ntabwo biri wenda muri kadere y'iki kiganiro noneho Sebazungu wagiyeho ku itariki ya 28 z'ukwa mbere yasimbuwe na Murindahabi Kariyopi mu kwa 10 muri 1961 urumva ko Sebazungu yamazeho amezi 9-10 sibyo
aho hose ntituragera kuri independence
noneho Kariyopi niwe kunuza ku gihe cya independence niwe wakomeje kuba ministre de la défense ageza mu kwezi kwa 11 muri 1965 asimburwa na Habyarimana ku bice by'ine niba hari influence yabaye ku gihe cya cyo mukurokirita abasirikare mu nkaba ofisiye bajya muri ekore y'aba ofisiye urumva ko ku gihe cy'ababirigi mbere ya independence ababirigi aribo babikoze ni ukuvuga wenda twavuga nka poromosiyo ya mbere n'iya kabiri wenda ya gatatu umuntu yacishiriza ikindi abantu bagomba kumenya nyine ni uko icyo gihe cyose ku gihe cy'ababirigi abakomanda b'ishuri nako hari umuntu w'umushef d'etat major witwaga Van der Straten niwe wari shef d'etat major mu gihe noneho umukomanda w'ishuri ni umuntu witwaga Dopao abo bose kandi bakuriwe na logiste bya bindi rero abantu bavuga ko ngo Kariopi ngo niwe wavuze ngo aba ntuza ngo ingabo zigomba kujyamwo n'abakiga kubera ko aribo ngo bafite imbaraga ngo kandi ngo umuntu yizeyeho ubutu asampurusa nagira ngo nabyo abantu bajye bafata amateka kuko ari ngiye kugusomera passage yuko ababirigi ba Anfeti bateguye ziri ingabo z'u Rwanda n'uriya Van der Straten ubyiyandikira muri notezi uriya wari chef d'etat major ku gihe cy'ababirigi u Rwanda bitwari rwabo na independence arandika ngo conformément la nationale du Rwanda est composée
conformément
aux vœux de logiste. Donc logiste Richard. La garde nationale du Rwanda est composée officiellement de 14% de Tutsi et de 86% de Hutu. Romba, ngo garde nationale du Rwanda igizwe mu buryo officiel na 14% ku ijana by'abatutsi na 86% ku ijana by'abahutu ngo me en réalité de près de 100% de hutu ngo ariko mu by'ukuri ngo igizwe na hafi ijana by'abahutu urumva Joseph
ndakumva neza
noneho
ndakumva neza
ngo cette armée sera hutu exclusivement et franchement ngo izo ngabo zizagirwa n'abahutu bonyine et franchement ku buryo busesuye
ariko se ko uwo nguwo wa mbere yavuze ati nk'uko logiste abyifuza 14% ku ijana bazabatutsi 86% baba bahutu byaje guhinduka gute noneho ijana ku ijana bahutu
burese ngo me en réalité ibyo ngibyo nibyo logiste yavugaga de manière yavugaga officiellement ariko uwo mugabo yongeraho ngo me en réalité de près de 100% de hutu
ok
burese nsomeye citation yose wenda ngirangiza
yego
mu gifaransa ngo cet armé sera hutu exclusivement et franchement nous ne voulons pas sous prétexte d'être juste ou démocrate y introduire un seul tutsi écrit Van der Straten. Les Tutsis qui se présentent sont tous inaptes d'office, réformés. Ils sont trop grands, trop gras, peu importe, réformés. Ce n'est peut-être pas juste. Mais au moins, nous ne voulons pas, sous prétexte de ménager la chèvre et le chou, d'être démocrates, introduire chez nous des gens qui nous saboteront comme au Congo ou au prétexte de la liberté d'opinion, on a laissé parler Lumumba. Romba, nous faisons donc, quand je dis nous, c'est logiste et tous ceux qui le suivent, nous faisons donc une politique partiale mais au moins nous avons une politique dont nous pouvons mesurer les risques, ce qu'au Congo on n'a jamais fait. On va?
Yego.
Non, non, oui.
Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire.
Y arriver en provoquant des troubles. Ibyo nibyo registe yanditse nyuma nyuma ya.
Yandi magambo avuga ati nta batutsi dushaka kubera ko buri mututsi wese ari atekereza kuzahirika ibituro dushinga mu yandi magambo. Akoresheje imbaraga zo mu mahanga ahangaha twibutse ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'abakomuniste ba bari bafatanyije na Zarunari nuko babiruko byo basubiye ne bane nkabo ngabo. Cyari ikibazo cy'aza block ebyiri cy'aza bice bibiri by'aba by'abo mu burengerazuba n'aburasirazuba nyine bavuga bati abatutsi nibajyamo bazakorana nabo banyamahanga kugira ngo bazane akavuyo.
Urumva rero bya bindi ya propaganda biho bavuga ko Kariopi ari we wazanye ibingiri, urumva ko byazanywe
n'ababiligi.
Baranabyiyandikira mu magambo yabo ku buryo busesuye rwose, bavuga bati izo ngabo zizaba izabahutu uko zaje kubiza karere kamwe.
Ku bantu bashakashatsi wabarangira aho ngaho aho bakura iyo texte abantu bashakashatsi.
Okay, ubwo ngubwo nayo ndaza kugira ndaza kubikoherereza
ubwo cyangwa se tuzabikora ikindi gihe.
Donc kugira ngo bumve ukuntu abo babiri bagize esprit bagize bashyireho ingabo z'u Rwanda. Nababwiye ko abantu abaminisitiri bagiye bakurikirana, urumva rero ko ibintu byo kugeza Kariopi yavuyeho muri 1965 asimburwa na Habyarimana, ubwo abantu bashobora kureba abareba ibyo turere bakabireba n'amoko ku buryo nyine bashobora kugira kwiha uko bakabona igishushanyo nyako cy'uko izo ngabo zari ziteye. Ariko nanone hari izindi statistike wenda zishobora gufasha abantu ku byerekeye kuri poste de commandement umuntu yavuga ko hari izo nagiye negeranya ugasanga muri poste de commandement kugeza muri 1994 aba usanga Gisenyi yaragiye mu myanya mu ngabo bari bafitemo abantu 30 iyo ubateranyije bose Ruhengeri Kigali ifite 8 Kibungo yagize 4
statistique byacikaguritse statistique zisubiremo gato.
Ni monodani statistique muri poste de commandement ku buyobozi bw'ingabo. Donc kugeza muri 1994
yego
usanga abanyagisenyi bagiye muri zo poste de commandement ari 30
yego
Ruhengeri 17
yego
Byumba 9
yego
Kigali 8 Kibungo 4 Gitarama nayo 4
yego
Butare 10 Gikongoro 7 Cyangugu 7 Kibuye 4
yego kandi Gitarama rero mu byerekeye ubwinshi bw'abaturage yajya kuringanira na Butare na Ruhengeri uruye niyo yari ifite na benshi
ibyo ni muri za poste de commando
bakagira
abane
ko mu gihe cy'abaturage bakeye ifite
mirongo itatu
Ruhengeri nayo ijya kungana gitarama ikagira 17
donc ibyo ngibyo nabyo biraguha indikasiyo z'uko ibintu byari bimeze
yego
wenda akandi kantu nakongeraho nuko nk'ibyo ngibyo navugaga bashyize kuri muri ndari kariope usibye ibyo kugerageza nyine none kugira ngo abantu ibice byose by'u Rwanda bibe represente muri ntoza mu ba ofisiye ariko nanone yagize wa mu kapiteni nababwiye witwaga Dopao ni umuntu wari ufite influence cyane kuri bariya ba ofisiye ba Habyarimana n'abandi ku buryo nyine byagaragaraga ko kubera ko uwo Dopao nababwiye ko yari directeur wa EO byagaragaraga ko
Ecole des officiers kuba tumva ndazi Ecole des officiers ishuri ry'aba
ofisiye yari afite rero influence cyane kuri abo ba ofisiye ku buryo byateraga ikibazo Karepi akaba yarakoze uko ashoboye noneho uwo mu kapiteni w'umubirigi bamuvana ku buyobozi bwa Ecole des officiers noneho ubwo banamugira urumva igihe rero ni ibintu ibyo bintu byose ni ibintu by'amateka ku buryo nyine ushobora gusanga iyo ubisesenguye neza usanga nyine ko za desequilibre zagiye ziza zagiye zitazanywe n'intuza bakubishyira ku muntu umwe gusa kandi nawe yarabaye minisitiri kugera muri 65 noneho hari niyo periode y'ababiligi navuze nyuma hakaza periode ya Habyarimana guhera muri 65 kugeza nyine igisirikare kubera ko yari agifitemo yari yabanje kuba ministre ari na chef d'état major wa polisi igihe anabereye nyine na perezida wa repubulika politike y'igisirikare nawe yayigizemo uruhare
rukomeye cyane yakurikiyeho no kuri za desequilibre zabaye kuko hari uriya wahoze ari ministre w'ingabo mu bihe by'intambara Gasana James mu gitabo cye Rwanda du parti etat à l'état garnison igitabo cye rwose asobanura neza ukuntu yagerageje gukosora izo za desequilibre yagerageje kuzikosora ahubwo abo yitaga abo muri teruwari bo kwa Habyarimana bo mu kazu bakamumerera nabi agakizwa n'amaguru ibyo tuzabigarukaho uko iyo desequilibre yari hari ikomeye cyane ntabwo wifuza kwikorwaho kandi rero ntibyari bikijyanye n'amateka aho ageze ku buryo rero no kugerageza kuyikosora nyine n'uwari ugerageje kuyikosora no kuvuga James Gasana ngo yabigiremo ingorane zitagira ingano nk'uko abivuga mu gitabo cye tuzabigarukaho komeza
nuko nguko rero ndumva wenda iby'ingabo wa mugani abantu batakomeza kubijyaho izindi mpaka kandi nk'uko nabivuze ntabwo twebwe turimo kubara amateka gutya dutanga za detaye ngo ku itariki n'iyi ngo byagenze gutya noneho kuri bigenda gutya ni ukugira ni ugukora isesengura ubwo ngubwo nyine abantu baba historiye nibo bakora ubushakashatsi bakatwereka ibyo byose urabizi nanone uziko mu kiganiro gishize twigeze kuvuga kuri nanone
suramo gato
twigeze kuvuga nanone kuri guverinoma ya nyuma ya Kayibanda bavuga ko yarigizwe na Turakari bitatu bya kane by'abaminisitiri ngo babanyagitarama ndetse bakomoka muri Masango ubushize naberetse ko ibyo bintu bitari byo ko abaminisitiri bari batanu ku baminisitiri 17 nubwo nabyo ari twavugaga ko nyine nabyo byari byinshi ariko nagira ngo nanone mbabwire ko ntabwo ari bo bwa mbere byari bibaye ntabwo bwari bibaye usibye ko ari bwo bwa mbere byari bibaye kuri Gitarama ariko nko mu muri za guverinoma za mbere muri za guverinoma za mbere muri za 63 bane urumva icyo gihe bica mu makaye ari muri interiyeri bagaragaza ari muri cooperation rusigiza ndekwe ari muri trapo publique noneho ayinkamiye ari muri affaire sociale icyo gihe nta muntu wavuze ngo ni skandale nyine ku wenda bya abantu bashoboraga ku icyo gihe wenda koko wa mugani muri za 63, 64, 65 hari nibwo u Rwanda rwari kibone independence hari azimwe imyaka itatu gusa kandi u Rwanda rwari mu ngorane rudafite abakadere forme abantu ntabwo bari barize za universite n'abantu bari barize icyo gihe bashoboraga kujya gufata iyo myanya ikomeye n'abantu nyine bari begereye ahantu hari amashuri hari za paruwasi cyane abatetsi mbere usanga abenshi ari abantu bize muri ya bigo by'abapadiri haba za Rwaza za Kabgayi za Save cyangwa se za Nyundo muzarebe sinzi muzasome igitabo cya Pierre Celestin Kabanda igitabo cyitwa Rwanda Ideal des Pionniers muzatangazwa n'ukuntu abategetsi babayeho kuri Première République na Deuxième République ari abantu biganye mu maseminari abantu bahuriye izo za Kabgayi bahuriye n'andi ku buryo nyine usanga iyo ubisomye usanga amazina agenda agaruka ari ay'abantu bahuriye muri ayo mashuri ubwo rero ibyo ngibyo bwo ibyo aribyo byose kuba abantu nyine mu minsi ya nyuma harabayeho icyo kintu bavuga ko ari ukwikubira kwa Gitarama nabyo ni ibintu nyine kubera ariya makimbirane yose twagiye tubona abarwanashyaka basubiranamo n'ibiki byose ni za za reference nyine zo kugira kujya hamwe n'abo wumva wizeye kurusha abandi cyane cyane ko no mu ibyo bihe hari nyine hari abantu benshi bahise bajya muri iyo myanya hanyuma akaba aribo nyine icyo gihe banagaragaraga usibye ko igihe cya kudeta kije abo bantu bose bahise babafata barabafunga baranabica muri prizo nyine nyuma ya 73
tuzabibona bice n'abasirikare benshi barimo abitwa bazinjishi abo banyamwasagarikani n'abandi nabitwa ba Siridio n'abandi benshi cyane bo muri Nduga batari afite aho bahuriye na politiki mu by'ukuri ibyo byarabaye urumva ibyo tuzabiganira n'itugera mu by'ukuri kuri iki kibazo cy'ingabo cyaruye ntekeza ko twari yari nka introduction ikomeye ibintu mateka yabyo akandi kantu wenda umuntu yabaza kuko harimo n'abakibajije baravuze bati mu byaha Kayibanda yakoze hari ukuzamura abasirikare batoya akabaha imyanya minini kandi ngo atabaye Habyarimana abavugaga Bizimana Ubanza na Seyanga niba nibuka neza nagira ngo ugiye kivuga
kuba bara ni muri yo guverinoma ya nyuma nyine ni bwo se yanga ya yabaye yagiye muri guverinoma ndetse na kapiteni Bizimana André wari umunyagitarama nawe akinjira muri guverinoma
yanga ari umunyakibungo harya
se yanga ari umunyakibungo ari ndetse ubwo Kayibanda yari yabanje guproposa uriya Rwagafirita
yego
Rwagafirita ntiyagira ntiyabifata kubera ko urumva nkuko nababwiye ukuntu za kudeta zagiye zitegurwa ntabwo zagiye guhera kuri 1973 mbere yo byari biriho noneho ubwo kubera ko Rwagafirita yarazi ibyo ibihari nyine ubwo ngubwo yanze kubijyamo nibwo
niwe mwaka turimo uwe mwaka
niyo muri 1972
72 yego komeza
niyo guverinoma yanyu ya Kayibanda donc nta ubwo haza nyine se yanga ni nabwo uwo kapiteni Bizimana kumwe yitarama nawe yashyizwe muri guverinoma noneho hanyuma Habyarimana nyine akavuga ngo ha ngo Kayibanda ngo atabanje kumugisha inama ku buryo nyine nabyo byabaye ikibazo avuga nyine ko ko perezida bikoze bitamushimishije ngo abo basirikare n'aba ofisiye nyine nawe nka ministre de la defense yagombye kubanza kugisha inwa
ariko ibyo ni ibyavuzwe nyuma ya kudeta amaze gukora kudeta mu by'ukuri ntabwo yabivuze mu gihe ari ministre mu gihe
oya
yego byavuzwe
nyuma
ariko gusobanura impamvu
yego ari gusobanura niyo mpamvu navuze nyine ni ibintu abantu benshi muri iki gihe bakunze gufata propagande yo muri za 73 nk'ivanjiri ntibabyanarize kandi ibintu byinshi byaragaragaye na n'ubu bikigaragara ko ari ibintu by'ibihimbano apeti ni propagande bakoze kugira ngo bajustifiye iyo coup d'etat ni uzi ko banabijyananye na bya bindi byo guhindura constitution nayo inyandiko bakoze nayo ni inyandiko abantu bakurikira ibya politike bagombye kujya basoma ni inyandiko yanditse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda muri 2013 ibyo yise imbazi y'ihindura ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nibagaragaza nanone agaragaza nyine ko uko bahinduye constitution na Kayibanda yababwiye ko we ibyo guhindura amategeko atabishyigikiye ariko ko yubaha inzego akaba yaranababwiye ko ibintu byo kugira byo ku ibyo byo ko bafite assemblée ishobora ifite initiative bayemeza ayo mategeko agahinduka ariko yababwiye ko we ukwazi nta tegeko na rimwe bimutegeka kuba kandida nubwo bahinduraga za manda kugira ngo yiyongeze ariko we yababwiye ko nta tegeko azi ririho rimutegeka kuba kandida ibyo bintu rero ni nayo mpamvu nyine nabyo harimo ibintu bya za propagande bikunze kuza bikurikira coup d'etat kubera ko icyo gihe nyine iryo tegeko itegeko nshinga ryari ryahinduwe ariko nk'uko mubizi abakandida batangagwa n'ishyaka icyo gihe hari haganyijwe za kongere z'amaperefegitura icyo gihe Kayibanda akaba ari naho yari yarateguye disikuru iyo disikuru baranayirigishije ntabwo bayigaragaje abakoze kudeta ntabwo bayigaragaje kandi yari mu biro bya Perezida Kayibanda kubera ko iyo bajya kuyitangaza wenda ntabwo yari gucisha ukubiri na propaganda yabo akaba ariho kubera ko icyo gihe nyine Kayibanda yagombaga kuvuga disikuru ayibwira inzego nkuru za Karimehutu notama ku icyo kibazo cy'impuza cyo guhindura za manda niba we ku giti cye yifuza gukomeza cyangwa oya ariko ibyo bintu yari yarabivuze wowe ko ababwira ko nyine nta tegeko na rimwe bimutegeka gukomeza za manda
urabona amasaha aragiye ngira ngo nureba ku isaha urabibona ko turangije mu by'ukuri nagira ngo wanzure ndetse ntuzani eski iyo discours araho n'umuntu yivana iyo discours araho n'umuntu yivana
discours ya Kayibanda y'icyo gihe yagomba kuvugira imbere y'aba yishaka ntago ntabigaragara Yeah. Abantu nyine bakoze kudeta ni kireka bo bagize bayigaragaje ariko ntago formera amabungubu ushobora kuyibona ntago ariko hari abantu begeraga Kayibanda bajyaga abaganiraga nawe bazi ibyari byo kandi ya monoza mu harimo abantu nka batatu
fata amasegonda 30 wanzure isaha iraturenganya amasegonda 30 wanzure
amasegonda niyo asigaye 30 ubwo nagira ngo mba nshimire abantu bose twaganiriye kuri iki kiganiro mbabwire ko kuri Repubulika ya mbere duhagarariye ahangaha tugiye gukurikizaho iby'imvuzo muri 73 kudeta noneho n'ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana nyuma tukazagaruka no ku Nkotanyi ikintu nagira gusa ngo ndangirizeho ni uko iyo umuntu asenga isano riri hagati y'ibyo byose twavugaga ni uko bamwe batesutswe ku mahame ya revolisiyo noneho bakaza kugwa mu mutego w'idisi kurengera inyungu za elite aho kurengera inyungu za rubanda n'iza leta ibyo byose nyine twabinyuzemo byatangiriye ku bukonde nyuma haza n'ubushake bwo gucuruza ku bakozi ba leta abasirikare nabo baza gushaka imyanya ya politike babona mu bindi bihugu harimo kugenda haba za kudeta mu gihe Kayibanda we yashishikarizaga abanyarwanda ko bagomba guharanira inyungu za rubanda no kwizirika umukanda kugira ngo bazamure igihugu ibyo byose rero murumva ko aho ngaho ariho hari ipfundo bien sûr hari n'amakosa politike na tactique atari izo z'amakimbirane hagati y'abanyepolitike hari yavuze ikibazo cy'impunzi haba kwica b'abarwanashyaka b'andi mashyaka bariya ba Runari na Raderi haba nyine n'ibingibi twakomozagaho
no kuryamira amashyaka amwe n'amwe
donc ibyo ngibyo byose ibyo byose ni ibintu nyine umuntu agomba kwanariza noneho
tuzagenda tunabigarukaho ntabwo yego tugomba gukomeza tukajya aho ngaho uvuze mu byazanye mu mvururu za 73 na kudeta n'ibyakurikiyeho ariko ntibizatubuza no kujya dusubira inyuma tugatanga urumuri tugacana urumuri ku bintu bimwe na bimwe uko tuzagenda nabikenewe
abanyapolitike rwose kiriya gisubizo cy'ibibazo byo mu Rwanda by'akarengane igisubizo byari byarahawe abakoze revolisiyo bavuga ko bashaka demokarasi muri Repubulika ubundi ni igisubizo nyacyo kubera ko igihugu kirimo demokarasi kironuvura ubutegetsi nta mvururu iyo muri Repubulika muharanira inyungu za rubanda icyo gisubizo nicyo gisubizo gikwiye ni nacyo twavuze kuva kugezana n'ubu ngubu noneho ubu ngubu bikaba byarahumiye ku mirari utashobora no kuvuga ko nibyo natangiriyeho mvuga ko nubwo tukiri muri Repubulika Kagame atarihinduye cyami ariko ubona ibintu byose iyo Repubulika ari ku izina gusa ariko atari mu bikorwa kimwe n'iyo demokarasi ibintu byose murabyibonera igisubizo rero ubundi ku bibazo by'abanyarwanda ni demokarasi na Repubulika.
Ndagushimiye cyane Eugene rwose kuba wagarutse ku ngingo zimwe na zimwe zifasha abakunzi ba radio ishaka kumva impamvu ubutegetsi bw'abahutu utarengeje imyaka 32. Nagira ngo rero mu mwanya wabo batwumvise ngushimire nongere ngushimire basezeranye ko tuzagenda tugaruka kuri ibibazo kandi twongere tubifurize Noheli nziza n'ubunani kuri bamwe niba tuzaba tutarongera kuvugana ariko ntibizatubuza kongera gusubiramo ukubifuriza iyo minsi mikuru myiza ijoro ryiza aho bwije na manywa meza aho bwakeye.
Yo mbonye utwana kudutamba mbuga tutambiye mbuga ngereza amateka amavuna mavuko yizika zose wimijambo naregwa gusopanya kandi shaka kunga nkwiyunga nyakuri nokoroherana wimijambo wimijambo nahitamo guhigima cyangwa guhwihwisa kwibyo matamatama byo bizashira naburi igisubizo kubihe bizaza mibanire yabiwacu nabazamasenge sho imyaka yose aho imbuto yuruko ndigeze kwiheba nirwo rupfu uri byiringiro we nirwo rupfu